This is the Mahikeng FM podcast.
Re go kaetse gore ga re bua ka kwano re bua le Dr. Dumileo re tle go netefatsa jalo botlhokwa jwa metsi segolo jang mo itekanelong ya motho bo sele Dr. Dumela tlhae o dumedise le moretsi wa Mahikeng FM.
Morning Sir Nick.
Morning
Quinto and dumedisa baretsi ba bantle ba Mahikeng. I hope le tsogile sentle gompieno.
Nya re tsogile re a leboga Dr. Ga o bona moontso le moteng ga nama hela o itse gore mo pusantsana le sephego le morero ka matshelo a rona.
Amen. Ka re ka pela setla ya no. Yeah, ke man ke mafoko a monate
a go. Ke a go tshepi no. Kwa simologong fela Doc goreng go le botlhokwa go nwa metsi segolo jang mo itekanelong ya rona.
Yo, matsatsing a go ntse go le mogote and a lot of people ba na dehydrated. Mebele ya rona ya bagolo contain about 60-70% ya metsi. I think it's a little bit higher bile mo bathong ba borre and mo baneng le bone it's a little bit higher because body surface area ya bone e ko godimonyana. So go botlhokwa gore re nwa metsi gantsi because mo mmeleng a rona metsi a bereka a whole lot of processes, a lot of chemical reactions. Howja, you need water to digest that food. Your muscles need that water to function. There's a lot of small cycles that it's mumilin to produce barking energy. Metsi. So your organs di tlhoka metsi. Barekeng boboko ba gago ha bo le dehydrated bo a shrinka and ga bo kgone go dira sentle. Yes, a little bit of shrinkage and then bo makala ka re o delirious nyana ka re o ga o function sentle ga kgone go nagana sentle. Your body also gets tired because those enzymes and those processes di tshwanetse diragala ga di diragale ka di tshwanetse. So o ikutlwa pile, o ikutlwa ka re o nyama moko, ka re wa gotela. So it's very important on a daily basis. Firstly, there's always evaporation. You're always losing water through your skin. You're always losing water from your lungs. You're losing water how you're drowning in both your urine and your stools. You're losing water all the time. So you're constantly needing to replenish over and above what you need to be replacing sizzling thing. Mm-hmm. Especially how can nalibu dehydration or onna olwa alaw nalibu pneumonia. Then you're losing even more water, so you need to be replenishing constantly.
Re itse jalo tla be gotenya o tshwanelo jalo ke go kanwa 8 glasses of water kana 2 liters of water each and every day. Jaanong o ka re bolelela jalo gore a ke sone selekanyetso se se siameng seo for an adult each and every day.
So o kile wa leka go nwa 2 liters ya metsi ka letsatsi mara wa bona gore go thatanyana yang. Ra lebala ore ga re ntse re nwa re na le go sane that ha re achieve that amount. Ba re ska lebala gape gore go na le metsi in the food tse re dijang. Dijo tse re dijang le tsone di na le metsinyana, although ga ke sure percentage thing ke bokai. So yes, it's advice for 2 liters and then eventually I think gona ga change bikinyane ya re, you know what, nwa gore o kgone go nna le energy gore o nne o sa ikutlwa le dehydrated. Gata ha o ikutlwa o setse o nyorilwe gore a gore o dehydrated o setse o fitlhe point e le gore yanong ka nnete ga ona metsi, you need to be replenishing. So mo bagolong, yes, ba advise yone bo ma 1.5 to 2 liters ka letsatsi. Le mo baneng especially a kere bana ga ba le under 6 months or bana ba ba leng exclusive breastfeeding ba tla gore ba re ga tshwanela go kry-a metsi, which is true because breast milk provides adequate water. But for bana ba e leng gore ba kry-a formula, we do advise or maybe o ka mofa bikinyana ya metsi because sometimes that formula can be concentrated upon a thing about feletsana le the constipation. And then after that, trust us, mula di solids yanong, o kry a little bit more water. And you advise gore yes, increase le water intake. Re discourage jala go fa metsi before 6 months because ga ntse tlhole mama ga anyisi a ba batla go fa metsi a batla tsa mpa ngwana ebele gore o tshwere ke tlala ga gona space jaanong sa gore mashi a tsene. So that's why we advise gore ga o kgona exclusively breastfeed, but obviously in areas mo e leng gore go mogote tota, then you would advise gore maybe o ka fa bikinyana metsi like boiled water hela bo a cooler down bo ma 50 ml o bong o fa ngwana gore a nwe. So the amounts vary, but the most important thing is how o ikutlwa setso o tshwere ke lenyora o itse gore yanong o setso le dehydrated.
Yo, jaanong Doc, ra itse gore ntse re na le tlhoba boroko ya metsi mo nakong e ntse re le mo gone. motho a ka ja eng mo boemong jwa gore a nne le metsi a gongwe go na le leungo kgotsa sengwe se motho a ka se jang se e le gore se ka thusa gore motho a nne le metsi mo mmeleng ga a sa nwe metsi
go na le dijo tse dingwe tse di na leng water content e ko godimonyana go gaisa tse dingwe like for instance o ka se batle go ja madopi madopi a go dira mo dehydrated botlhokwa gore o nne metsi whereas go na le certain fruit
now it makes sense.
But like for instance, bo lekapu. Lekapu is one of those bo different the best thing like bo cucumber. Dinale a little bit more water, so you can be eating. You can snack those at least. Then you know, or at least metia mo melenga kaho akoko di monyana. But gameti onesham it's a requirement. Otwantoa anwe. Marika lohoro umo eringe lohoro meti kar unstable in as in meti kar hasko nor asukuri sanyana. Ke goes back to the advice lehoro meti awa boile pe. And then wa allow her to cool it down, and then how cool it will go now. How no harder is because at least how boil it, some little bit of purification has taken place.
Okay, jana mo thaka botsa jalo gore ke matsho a feng a no gore a tlhone a bontsang jalo dehydration mo baneng le mo bagolong gone a ke ka farologana gore a mo baneng o tla bona jana mo bagolong o tla bona jana
gantsi mo baneng okay first of all re classify dehydration into three ke mild moderate and severe so highly mild ke mo le gore motho santse na ile tsa metsi ke bile mo na gore wa nyorelwa motho a teng o batla go nwa metsi and o ne a little bit restless nyana and agitated mo baneng o tla bona ka maybe ngwana teng a agitated melomo e omeletse le matlhonyana a omeletse bile ka ra wela ebile ka re ga tlhola antsha dikele dithata so ga ya into moderate dehydration yanong bana ke re gantsi diphogwana tsa bone sentse di bulegile so kgona go bona phogwana e wetse bikinyana kgona go bona letlalonyana la ngwana le lone la omelela kgona go bona ka again ana le that what we call lethargy e leng gore ngwana teng ebile ka re ga tlhola batla go tshameka ga eletse sepo simolola go nna a little bit irritable and ebile wa gotelanyana then highly severe ke mono gore ebile ngwana teng ebile o hemela faste o sa itseng tla re tsho ngwana wa ba tshwere ke pneumonia ka nti ga ana le metabolic acidosis because what happens is body the kidneys tsa gago di pela dintsi di bereka ka metsi dintsi di koloma ka metsi the blood that flows in your body so ha e le gore metsi a fokotsega go a go nna le phokotsego ya motlhapologo as well because you know your body is trying to preserve as much water as possible but eventually it gets to a point le gore ga di sa tlhola di kgona go function as sentle di kidneys tsa gago le severely dehydrated what they call metabolic acidosis. Now you desperately need to get water. So you'll also notice mild, moderate, severe. Thing I feel like I would try to get like and the hazard like you know linear and that's what bad boys are how to car or try to get like a bit of a bit look up on my meaty pill or bono for a hona but to ganyana pill before it's an hour or jadi and hanzi half it's a hojo no means we could also solve a botoka then obviously right by sahori you know those food they keep willing cats on it in a lane water content to go to munyana paka lehapu paka the food in and so they have got a little bit more water and then also be making sure you're also taking as much water in as possible.
Go na le kgeng ya gore a kitse a ile le itemogela yone mme go na le batho tla ba re go leng ke nwa metsi ke anwa metsi malaka tla la marga ke tswelenyora. A re ke anwa metsi ka utlwa gore go tletse a ke sa tlhola ke gona go take in more make utlwa ke te santsane ke na le lenyora.
Now there are some medical conditions tse di tsamaisanang le homeostasis ya metsi in your body. Okay, next I would like to go too deeply into it, but regulation, yeah, the amount of water you have in your body, it's a mess and a little it's why sodium elemomeling wahaho as well. And all of this is regulated by your kidneys, it's regulated by a home or some hormones in your body, the secretory the adrenal glands. Degree feedback from your kidneys, from your brain and blah blah. It's all a whole cascade, a whole orchestration, yeah, the process yeah thing. So when I list some conditions by besides diabetes mellitus, diabetes mellitus. Mo no gore motho o phela antsa batla metsi, a phela a batla go nwa metsi ka re o dehydrated. Mara antsa loser weight and then ka fa gape motlhapologa gago o montsi, mara ka re ga kgotsofalle antsa batla metsi. ntse fela yalo. So that could be a medical, one of the medical conditions e le gore di ka khosa gore motho ana ntse pila ka re ke batla metsi kgapetsa kgapetsa. Although ke ntse ke nwa mantsi mara ka re ga ke khotsofale. Then there's diabetes insipidus e le gore it could be because of the pituitary gland e le gore ga e dire sentle, like it's a whole lot of other things. Mara ga o ikutlwa o le yalo, o ikutlwa ka re eish ke pela ke tshwere ke lenyora ke pela ke batla go nwa metsi mara ga ke ntse ke nwa e ka re ga ke khotsofale gore ga ke nne relieved. Then e yanga ke eng gore ba gone go checka ba checke motlapologa ga go gore ga gona sukiri moteng and then ba checke le you know body blood pressure and things like that. And also but ba hypertensive body blood pressure they di go tlase, they also tend to feel dehydrated because your body is trying to now get your volume ya madi a little bit higher so the BP ya ga khone go a go dimunyana. So again le bone ke batho ba ile gore ka fitlhela ntsantsa ba tla metsi kgapetsa kgapetsa because of blood pressure e leng go tlase. And also dijo tse di ntse re di jang, dijo tse na leng sugar content e go godimo, how dija di kgona go dira gore metsi a mo mmeleng wa gago drawn out and then etswa o phela o ya toilet. So le tse di sugar thata we try to advise people gore ba ska dija. For instance ha ngwana a tsholla you tell the mother gore a ska mo fa mashi a tlwaelegileng a na leng lactose e le e tlwaetseng e nne a lactose free because lactose e increase the sugar content ya the stools e bi dira gore ngwana a nne dehydrated more.
Sure, okay. Arutle bareti.
Hi, Mr. Nick. Hi, Mutso.
Hi.
Hi, Doc. Batho. Bona ke ano metsi. Kore ke ano gore. Ke ra gore le bosigo ke a tsoga. Ke ano ene a tsena utlwa.
Ke nna o.
Yo, na ke ano metsi batho. Ke ke lo feela mkhosi.
Thank you kele re a leboga sentle ya sentle ya
e bile botaka botsa gore a gona le gore e yanong o ske wa feta selekanyo se kana ha gona gore
o tla bona ka the amount of urine that you're passing. If you're passing a nice normal amount of urine then that's a good sign and then the quality of urine as well. I can raise your house and me sent up tele in concentrated bile na le a bit of an odor and then le what a yellow thata ya e kha bo strong nyana. So that means that increase your water intake. Lo ena ga o tlontso la pile motsegare ka re ga o lapologe. Try to drink water. I mean naturally go a fisa gone ya nung, so we're sweating even more. We're losing even more water. So try to be taking in as much as possible. And remember kitse it's not so much about it's not taking 2 liters or 3 liters. It's about how much are you drinking mono gore o nna e ka re okay ke relieved nyana or ke nne ka re ke na le energy nyana at least to be able to function.
Kwa bofelong wena doc ra tle re itse gore ga temetse sontse ne o krebile gore metsi a tswa le masetlhanyana a se sekolo no a go abidisa go lekane gore re ka nna ra ano kgotsa go tlhoka ga sengwe gape gore re phepahatse metsi.
Yo, ga ke itse ka the quality and the content ya the water ya rona mo gae. But sometimes ke bone gore ga o ka tshela mo galaseng o bo a tlogela a settle wa bone gore go na le sengwe se se yang ko tlase nne be go sala on the surface. The best advice has always been hella boil the water to make sure at least if there's any bacteria or anything se se ka fose se ka gobatsang then at least it's gone. And you also denature anything like the proteins or whatever that could be floating in there. Beyond that, ke tsa bo water purification. Go na le systems go le tsego tonka direka o di dirisa and all of those things so go a farologana.
All right, okay doc ra
ya ebile ya botlhokwa ke ye gore mo setlheng sa metseletse le re mo festive season alcohol intake ke ye go godimo
yano e o kgotsa dehydration e proper.
Ya
ga o ntse o nwa kha o botla o nwa le kha
bakotla ba re man go na le metsi ka mo go siame as long as ke tlhapile go siame.
But the other ingredients in there di kgotsa gore o no it's diuretic meaning it causes gore o nontso ntsha di gape so o nna dehydrated
gore ba ba iphanyang ka nota ere after gala sengwe lengwe Mr. Nick o nontse o itheke nya ga ke re wena he ba thuma modi
Dr. Tumile re logile doc
go logile
doc re kopane mo bekeng e tlang sa pakeng
amen.
You've been listening to the Mahiking FM podcast. If you missed it, no worries. Catch up with us on the same platform, Mahiking FM Podcast. Mahiking FM, 96.7 MHz. Sikokelo, Saluaho.